wimbo huu unapatikana kupitia pdjtv.com.
Yako Imala Magomeni, Kinondoni Mkwajuni, Temeke na Mtoni, Tabata Lelini. Tulipanda milima mabonde kushuka tarara. Pia ni jua kali mvua kunyesha tarara. Mimi nae bega tubega, mambo yetu shega na noga. Ukiliingilia penzi letu utasutwa, utaumbuka tushoga. Tunaendana mimi na yeye, tunapendana mimi na yeye, tunaendana mimi na yeye, tunapendana mimi na yeye.
Najua mazaifu yake, najua ya kwangu, huyo ndo baby wangu. Hata mkileta majungu tunaishi kizungu, simuachi mai wangu. Wapenzi leta tusikila chini wala la shetani, na baby wangu ananipenda mimi. Mimi na mwitani, hani, hani, wangu wa ubani. Popote nipo kwepo mimi, baby wangu jama yuko pembeni. Hani, hani, hani na mwitani. Popote nipo kwepo mimi, baby wangu jama yuko pembeni.
Tunaendana mimi na yeye,
tunaendana mimi na yeye,
tunapendana mimi na yeye.
Pila!